nawakilisha kama president, so nivumilie face ready, yote self made, mafanikio natamani, nadhani kama fundo kwa mlevi, sasa na drop service, bank account zinasoma na koroma matumizi, pia saving, mengi siasemi, sihemi, maisha ya Kigoma unasoma, unayaletea utemi, Bongo, Los Angeles, game tunaicheza gal nevo, sasa tuko juu kawezo, si mchezo, game tunaibeba kavirago, wenye kiu wakituona na kunguka kama lango la mbinguni, nasi tunavimba kama misuli, kwa sasa ni wazee wa shughuli, ha, yamana kukataa, Lucifer, who is this guys, who is this man, it's crazy. Zamani kwenye kuku twala shingo, kila kitu twachelewa kana kala za malipo, sio hizo biashara, misaada kama sido. Toka ila nimepitia mengi na sikuchoka, sikushoboka na mboa pendi nifike mbali, wezi usipojikubali yapo naza nipate benzi kisha nikae mbezi kifahari, ndo furaha yangu siku nasoboa kwenye game, najipa mashafu na unajulikana kila same, na kusanya mwana sifa kemkem, ingawa mwanzo nilichekwa nafanya mziki usopendwa na mademu, sevi mashafu nkibao na sicheki nao, boom likitema tu ni mwendo kuhema na dada zao, natoboa tundu kisha wonyesho tundu kibao, vurugu vilio kwao na ndugu na Mungu wao, wenye roho safi jinwa na haso pesa wapati, hapo ndo na mini mwenye uruma naga bahati, mama kasema npigane nisipopata basi tuapenati, oke safi, mana najua popote kambi, dunia friji la moto ndo mana sikuwa zigandi, pia mganga jigangi, na manisha furando pendezesha maisha yetu sio rangi.